Mr. Frankie Pamongo, DJ Twist.
Turn it on. Exclusive for your bass. So bring it on.
Banona chongo, banona chongo lelo matolo mupamba. Muntu akuro bingani jela iti mutamba. Zini matiao buba kweza shawama yanga. Uyambe na kusela before na kukoma panga. Imweni bine faso ndiye jopu. Amshua kusogolo muzase gula na shopu. Mapiri kiti na gai wabene pasopu. Muzako anafela mumanja yangi rimopu na chwati. Na imwendi mweva short temper. No Natasha tumandrama back to the sender. Zini lina kuma business. Eche kuseka na t-time ya sila nina session kuli muzenga. Usatumila mudi yei inamba. Ileta penalty mwamba. Na titizbo na mvela ona wanifikisa. Nisa kutumila nika sirizo samba. Kalu waya waya madam watu matexta. Picha palivi lumasia waka bupageti. Kwa sisi la bati na mbocho kasweet. Hey babe, I'm here the B is 130. Hii ni Sodom and Gomora. Madam wakati pesa tose ya sati ponona. Dizmo waona kukonda bomola. Be proud of your madam, osa nkala solola. Baby, who's the one of this pack? Yambo zanda bambo muna tu Savannah six pack. Chebele oh, that's my sisters. I forgot to mention muzuba kwenze ma vistas. Nanga ya maslipa na iPhone charger. How come muna lipstick ipa kwanja? Ku bedsheet, nanga iyo powder. Madam unwachifu kushipe hapo wambo shouta. I'm not a fool. Muno moli someone. Noni misa na botolo ya Savani. Usani perekesa kujere. Dizmo palipe na ole sherela. Hero luanya. Asonjerele musimwa baby wala. Muwardrobe mulibe no pasanganya vovala. Kachekinga mu bathroom. Dizmo you are dead. Ukapurumuka isichu uyambe church. Natasha mtu wakangi wanopema. Madam wakakupesa sa kupanga chilema. Dizmo nisia wana check in the bathroom. Baby name vintu vina ni mawanu. Anani pushumuka noenda mwamene. Plus Natasha ni walu nyenye. Ligani za chisapu ndanga alonga Southampton. Kanshishi na jumpi la kubaukon.
Charlie Young, Standard Man, Nico G.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.